angikholelwa nakuzinto zobutoki, angikholelwa nakuzinto, angikholelwa into endizileyo, ndikholelwa kwinto endibonileyo.